Masepala wa Setereke sa Fezile Dabi o etelletsweng pele ke Democratic Alliance o motlotlo ho tsebisa hore o kentse tshebetsong projeke tse pedi tsa EPWP tse tlo shebana le ho hlwekiswa ha meaho ya mmuso ya bobedi, ho etsa bonnete ba hore dikolboroto le diforo tsena tsa metsi le tsona di a hlwekiswa molemong wa hore infrastructure kapa marangrang a rona a masepala a tla ba teng nako e telele. Ke ka Democratic Alliance fela mona mo re tla bona hore thepa ya mmuso ya hlokomelwa, mme tsohle tse amanang le setjhaba di bewa ka pele molemong wa ditshebeletso tsa setjhaba.